yo inakuwaje tu wangu bwana eh? Yani toto kiboko. Yani toto kiboko bwana, mimi naitwa Masauti Kenyan boy Mr. Labide Loka and I'm chilling out with my boy, my nigga. Yani DJ KE au sio? Mzee wa machi. Au sio? DJ KE.
Okay, I am DJ K. Hala, 07258865
Nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini kushida riziki ya watoi wao. Ex wangu anatamani na chiki.
Simulike mchana ili watu waone vile tunapendana. Baby, ajali ya mapenzi mioyo imegongana. Na sitaki nipone nife unizike mama. Mindege wako nitarejea, niruke niende wapi? Kama kitanda kitanegea, tushuke kwenye busati.
Nibusu na vini kubusu. Chuchu, kundo kundo ya halika susu.
Hako nimeza mapenzi nipatie mazima. Jeuri sina, haki nitafia madina. Vya kuiba iba vino gini meshindwa. Nilisema napita, mwisho we nimeza ma.
Nibusu, na mene kubusu. Nimumu na mene kuchumu, ni mumu. Na mene kuchumu, ni pusu. Na mene kupusu,
habibi. Usingezi no kitu nakosa penzi. Na nikikosa ili kitu no kabisa silali penzi. Nusu kaputi, nusu mgonjwa, najifia, baby. Na sindano yako ndo yanitosha kutibu ya
kama mendeni kuchari. Benzi kalika kana kisu kikari. Dudu, upepo wa bahari. Anituliza kana jikuta kambali. Kibuku,
na ulivyo mtamu kama pipi. Siju mkufana nishina nani. Ya kumunya kijiti. Kwa kuitaja matindo mpini.
Sweet like my heart green tea. My
Am I you looking sexy tonight? I beat about a sweet thinking. And she knows I wanna touch his mind. Y'all been calling, baby.
Kwako nimezama, penzi mpati wazima. Jeuri sina, akintafiwa jina. Vya kuibaiba, vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho ili nikubusu. Nami nikubusu. Ni mungu. Nami nikuchumu mpenzi.
Tazama, hivi naota ama nachanganyikiwa. Joto nalo la shuka digiri. Waliniliza tibiti na moyo wangu shakupana. Na wewe ndo nahodha wa meli yangu. Huitaji CV. Atukinge ya ilai. Tuepushe na mabaya ya wengine. Maana najona nachanga nikiwa. Oh nikiwa. Ndama nanona nanyonyeshwa maziwa. Oh maziwa.
Okay, I am DJ K. Hala on 0725 98 65.
Kama mapenzi ni jihadi, tuko peponi, kujizi tulivyo pambana na hali. Yetu rohoni, kuna vijibe vya nafsi wale waro. Oh waro, waro subiri tuchane ata kesho. Sisi wado,
sisi wado. Oh, sisi wado, kwa chana sisi wado.
Sisi wado.
Napenda nikifika miaka 20. Hivi sasa 18. Sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini. Sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo. Sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo. Vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi afadhali moyo wangu. Haya mapenzi naamo. Afadhali kweli moyo wangu. Haya mapenzi naamo naamo. Singa mwaisi. Ila najua kuwa hivyo sorahisi. Na mimkini wa mapenzi. Sije nikaiti wa polisi. Nikaumbuka nikachukia mapenzi. Penzio, penzio. Sini umbu wa mwenzio. Nikaza na kilio. Eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo. Sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo. Vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi afadha wekafa moyo wao.
Sirio menawiri. Rangi mashallah. Kampe hongera zake. Batu siweza mziti vingi. Mwanzangu tajiri. Nikapuko mlalanja. Sijafika ripo zake. Mi
Kalangu kangu pangavu Miski aku nonono Nichojali wa malavu davu Ila kipato no mchongo Mwezangu kanizidi ubavu Mikijitie nono Ngewezaje kutoa madavu Wakati mimpera si uongo Lakini nimemisi Nimemisi kukuona kwa Yala iti Nami mungu wange nipafungula Labda usinge kiti Kama muni ninge kwa na vyangu Ila tabariki Nami mungu atajibu mobi yangu Ilo menifunza
Umasiki ni mbaya
Umenifunza
Umasiki ni mbaya
Umenifunza
Umasiki ni mbaya
Umenifunza
Umasiki ni mbaya
Okay, I am DJ K Hala, Monsieur 725
Manana kupalivyo vikosa mimi Mungu wabariki fungate Mwe wa halali ya waepushe kuzini Wala mwambia sikuchape Kumbona siku kuchapa mimi Na uje uri uwaje Mkesifa mama uchunge yako nimi Suwezi sema nimesusa Takuwa mungu Kama jistokea fursa Mibado niko singo Hamu mwezako kimeja kichupa Bakumwagia songo mbingo Nisameka mstari na uvuka Maja mefika kwa shingo Bana nimemisi Nimemisi kukuona kwa Yala iti Nami mungu wange nipafungula Labda usinge kiti Kama muni ninge kwa na vyangu Ila tabari Nami mungu atajibu mobia
Ilo minifunza Umasiki ni mbaya
Umenifunza
Umasiki ni mbaya
Umenifunza Okay, I am DJ K Hala on 0725-986549
I love the beat killer I like the way you ginger me For your love I will do anything Sweet, sweet, sweet lariki For your love, I will do anything. Such kind of love, minapata kwako tu. I'm drunk in love. Moyo wangu na feel kwamba ni wewe tu. For your love, I will do anything.
My fantasy, nime falling deep. You hurt me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep. You hurt me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. Ma upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki, be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki. Namaste, be my lariki, be my lariki. Namaste, be my lariki, lariki, oh lariki.
Square DJ's Entertainment.
Cause you calm me down. Be my ride or die.
It's you that I'm thinking. I'm obsessed with your love. Gumushala nika walai. Benzi alifichiki. Maneno yani bubujika. Inasema nakupenda walai.
My fantasy. Nime falling deep. You hurt me like ecstasy. Let me love you properly, girl. You are my fantasy. Nime falling deep. You hurt me like ecstasy. Girl, I wanna love you properly.
You too hot to handle, but I can handle you. You make bad man feel special. Ma upendo nitakupa kwa wingi tu. You make bad man feel special.
Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki. Lariki. Namaste, be my lariki. Be my lariki. Namaste, be my lariki. Lariki.
Mkini pokonya uyu. Siwafichi nafanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo. No kipindi ya lini tunuko mzigo. So mkimchukua uyu. Siwafichi naluka judo. Mungine kama huyu wakuna. Ukibisha nena uka google. Wakumzidi baby wangu simu. Mtu wanauna mbaka siku za usoni. Zambia na toki mwangalia majoni. Yana kifa kifo chame na nenda peponi. Oh na na. Kama utani nimempata he. Yuko ndani. Natangaza.
Tangazo, tangazo. Nimempata wa kwangu. Wakuishi na ye. Nitazeka na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo. Nimempata wa kwangu. Wakuishi na ye. Nitazeka na ye.
Tangazo.
Okay, I am DJ oh, mama, K mama, mama. Hala 0725 98 6549.
Kwa kebeti lo nimezima. Nimependa nimezama mazima. Urefu gani misijui kina. Kila nikipima mzenu na enjoy, I'm the winner. Napata breakfast hadi dinner. Michezo flani ya kiutuzima. Mzenu jodi sina.
Yes I don't need somebody. Mina ye tumetoka mbali. Ukitubwa tuwa masayari. Mina ye. Yes we don't need nobody. Mina ye tunadalika kidali. Kifo cha mendeki chali chali. Mina ye. Kama utani nimempata ye. Yuko ndani. Natangaza.
Tangazo, tangazo. Nimempata kwangu. Wakuishi na ye, nitazika na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo. Nimempata wakwangu. Wakuishi na ye, nitazika na ye.
Vimachona za kelipsi. Kumpata surprise. Yani kweli Mungu umenibariki. Mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki. Baka sasa penzi liko lit. Moto kiukweli. Yani kama nimeokota dondo. Chini ya mpera nimeokota dondo. Na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo. Wapeke yangu huyu. Wapeke yangu huyu.
Wapeke yangu. Wapeke yangu.
Jomani wapeke yangu huyu. Wapeke yangu huyu.
Wapeke yangu. Wapeke yangu.
Okay, I am DJ K. Hala 0725 98 6549.
Mapenzi gani haya nayonipa. Baka damu nasikia inavyopita. Kwenye moyo mbio kwenye mishipa. Hautoseme ndo kasha nishika. Yani kama nimeokota dondo. Chini ya mpera nimeokota dondo. Na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dondo. Wapeke yangu huyu. Wapeke yangu huyu.
Wapeke yangu. Wapeke yangu.
Jamani wapeke.
Okay, I am DJ K. Hala 0725 98 6549.
Zenye maneno kushawishi moyo. Yale matenda mapenzi kuyakurupukia tena siwezi. Kidogo nitoe wai usione na kuringia. Nayaogopa mapenzi. Mapenzi hayajakamilika. Mapenzi ni maridhiano. Imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano. Na mina maswali mengi kwako. Kilichokutenganisha na ex wako. Sema unanipenda na ujamanisha. Hivi menipende ani. Sema menipende ani. Sema basi umenipende ani. Sema menipende ani.
Okay, I am DJ K. Hala 0725 98 6549.
Nasiyo sina mapenzi, ila mapenzi yalinitia kiburi. Yalichonitenda enzi hizo. Mara wengine ni wapa mapenzi baada ya penzi nikavuna wadui na ogopa mwisho vivi mapenzi ya jakamilika mapenzi ni maridhiano imani na nia mapenzi ni mawasiliano ndami ya maswali mengi wako kilicho kutenganisha next wako na kamba wanipenda na ujamanisha hizi umenipende ambu semo umenipende ambu
kiri hata ukiandika jina itakuwa nafu bila hata kuposti mitaridhika baba mwendo langu kodi utashinda njangu peule misosi sosi sifundishe kunijali baby moyo utahuma mana maumivu kwangu so sawa sawa ukini hatibu sawa nina huwivu wa tarifa ya haya tena wa ahibu nakupa simu yangu upoke Mwambie wetu mabika Na uwawashie cheche Wasitusumbuwe Katika hali zote Nataka nile na wewe tu Mwe utaka sika Njoo tuchese
Bye show show Bye show baby Bye show show Kale kumchezo getuka Bye show show Bye show baby
Square DJ's Entertainment.
Wakatuma meseji wajibu Nimekuruhusu Wambe filo pendavyo kujibu Baby Nikipata maradhi ndio tabibu Baby nitibu Kama filo pendavyo kujibu Baby Aha Kuwanji watunge ruka tuwafunze Kwamba mipa wala kushoto wala kulia Wanajifanya wanajua wajui Penda letu moto watatukifulia Nakupa simu yangu upoke Mwambie wetu mabike Na wawashie cheche Wasitusumbuwe Katika hali zote Nataka nile na wewe tu Mwoyo utaka sikali Njoo tuchese
Bye show show Bye show baby
Tuchese
Bye show show Kale kwa sikia tuza Bye show show Bye show baby
Tuchese baby Okay, I am DJ K Hala
kwako nishatubu. Oh yeah, na mwengine staki tena. Hapa watapotea kutupata makosa. Makosa unitukosa, maneno yanachosha. Nikikosa baby care, takupa kama mposa.
Moyo unadunda tena.
Pombezo, pombezo, nikiziona moyo unadunda tena.
ya zamani. Buganya tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani, utoto ujana, kugombana kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapotea na sijiwezi mazima mi kwa kenyanga nyanga. Nikimona joto majasho kulawana na data mazima mi mtoto wa mama. Yananoga mapenzi, ni matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Walimwengu wapendi washasemaga mengi, eti naweza kukuchiti kukuchiti.
Kupendea wewe ukisiki, hata na maneno yao yasiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Watamaliza waganga na manabi, hata wakoge madawa wakufiki. Au misiko sawa, maneno yao yapunguzi power. Narudi na hii tena, kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitaki mema, story za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show, analipenda tu. Iwe chumani, iwe jikoni, ni mahabafu. Nakisema love you,
mi love you too. Na ndoma,
yana noga mapenzi. Mi matamu mapenzi. Mi moyo wangu ti 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 ti. Ti 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 ti. Wali mwengwa wapendi, washa sema agamengi. Eti napenda kuichi, 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 kuichi.
Gina, I need a one, no, no. When you touch my body, you make me lose my mind. You give me something, poco loco. Come, baby, spend my money. I feel I'm deep in love, because I got you, my love. If I offend you, it's in my back. I will come back, apologize.
Baby, let's go far away,
far
away, baby, far away,
far away,
oh, far away,
far
away, baby, far away. Baby, let's go far away,
far
away, baby, far away,
far
away, oh, far away,
far
away, baby, far away.
Okay, I am DJ K. Alan, 0725-986549.
DJ's Entertainment.
Jay, you are shaking. Somebody just a moyo wangu. What can I get to my baby? Soon know what you are moyo wangu. Go moku penda watu wengi. Ukini gusa,
I like it.
Ukini tomasa,
I like it.
Ukini pa mm-mm,
I like it.
Eti ugali no papa,
I like you so my
love. Let me call you sweetie honey. Wakungu wa uwagika. Uni utamu gani. Waza kumenishika. Let me call you sweetie honey. Wakungu wa uwagika. Utamu baka ndani. Muda wote vurumai.
Baby let's go far away.
Far
away. Baby far away.
Far
away. Oh far away.
Far
away. Baby, far away.
Baby, let's go far away.
Far
away. Baby, far away.
Far
away. Oh, far away.
Far
away. Baby, far away. Oh, second.
tanga na sailo ndo tatizo cheki kitu unachonifanya na vyo vitaka maibu nipe vyote penzi majini ilioge au kamale nile kwenye tope nipeleke kali nombe minapenda kutikiswa sipendi kumiao na hata nikituma meseji naomba kujibiwao iyo michezo unayocheza mweza kumtaliao na hata nikitaka mapenzi naomba kupatiwao
siyawezi, ayo mapenzi siyawezi
najua uko bize kweli ila mweza kondo siwezi ay baby
siyawezi, ayo mapenzi siyawezi
najua uko bize kweli ila mweza kondo siwezi ay baby.
Okay, I am DJ K. Hala on 0725 98 6549.
Kwa nina basi wezi kuacha kama kuilamba, kama kuingata, kama kunye makocha ukunye kitanda kwenye unanipa ndo inanibamba. Minapenda kutekeza sipendi kumiao na hata nikituma meseji naomba kujibiwao iyo michezo unayocheza mweza kumtaliao
now share this.
Nakupenda paka, najurumia, sina mipaka. Nakugumia, ukitoa mama kwenye dunia. Anayenipenda ni wewe, kwako sina shaka. Nimetulia, kama maji, kwa sufuria. Amini kwamba, nachomwambia, anayenipenda ni wewe. Sieti mani, uko tayari kuntunza kama dai. Uko tayari ani, uko tayari kumtunza kama dai. Uko tayari
unalifa na kufa. Tunafanana, tunafanana. Unalifa na kufa. Tunafanana, tunafanana.
Wasije kuja marafiki, wakakubadilisha. Ukawa ushikiki, ukanidhalilisha. Mara mawiki, nakukodisha. Wakati umeupo, ukaumbika. Ukigeuka, unanipa midadi. Shepu lako laini laini kama maji. Na kwenye kitanda, mama kuna kipaji. Mafundi mengi paka haya na idadi. Seti mani, uko tayari kuntunza kama dai. Uko tayari ani, uko tayari kumtunza kama dai. Uko tayari.
Now
share.
Nilianza utani utani mara mwite baby etike honey. Maravi moji flani vya kufumba macho kukala kijani.
Akasema ukitaka, wekaka tunafuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata. Mwenzenu I'm not available, sipatikani I'm not available.
Mwenzenu I'm not available, sipatikani I'm not available. Nadiki mwona
nakita ni mshiki, nifanya uji hata kinajiku. Kama kitu kabafuni,
nifanya
ujinga. Ando nabu,
nawaza ujinga.
Ina lala,
nifanya ujinga.
Kitu kabafuni,
nawaza ujinga. Nifanya ujinga.
Okay, I am DJ.
Kanitupia kijiti, mwingine sipiti. Oh baby, siwaze hata kucheti. Hanidhibiti, oh baby.
Anakakanga kulalia, akinivalia usiona kinipania. Anakuja nanivamia, ananikalia alafu yendo analia. Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available.
Mwenzenu I'm not available. Sipatikani I'm not available. Na nikimwona
nataka
nimshike, nifanye ujinga, nisindashike.
Kwa etuku ukiwa halim, siniwe ali ukiwa amina. Kama mapenzi maji ntachimba visima, nisi kukose nkaumia. Takuwa motuti ukiwa mbali nami, nomba milele ubaki na mimi hani. Ukiwa gauri takuwa sherukan, zina nitesa nisia. Tusiachane baby oh, mageta mengune tu ya fungui. Usionekane penzio, kufiche ndani wasi kuchukui. Mnitazame mwenzio oh, na ayo macho ya nuru rain. Nazuri wako video, mimi niseme nini tena. Yu na kupenda yu.
Everything in my life, switch your light in my life. Baby, everything in my life. Because you deserve it in my life. You're my everything in my life. Hakuna wewe bila me in my life. Because you deserve it in my life. Sina wa sita wa saba, nimempa moja namba. Ezi limenibamba, amenibamba tumebamba. Ninege wakanfunga gikamba, usiku narudi kwa banda. Sio kwa yake misamba, sipigiwi na cheza.
Okay, I am DJ K.
Tusiachane baby, mageta mbinguni tuyafungue. Usionekane mpenzio, kufiche ndani wasikuchukue. Nitazame wenzio oh, na yo macho ya nuru wine. Uzuri wako video oh, mimi niseme nini tena.
Yu na kupenda yu.
Kabisa na kukunda chane hapa moyoni. Peki yako umekaa, you're the only one. Na watarifu nimepata mwenyewe, huyu ndo ananifaa. Na nisitake kitu, lazima tunipewe. Sione na wakata
Chagua la kuni wewe.
yako liko salama. Umenitoa hofu mashaka.
Shulani, sholele.
Moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salaam. Hisia zimevuka mipaka.
Shulani, sholele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili ni tukipapa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili ni tukipapa sana, zina nisimama nywele.
Mka, tafadhali, siniache kwenye safari. Sende dhali, mimoto na nakitari. Tafadhali, siniache kwenye safari.
Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha koroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida. Wenye pressure na pumuzi wabane.
Mapenzi uji wa moto moto,
mimi nikoroge nikoroge.
Shifanye kama mtoto mtoto mdogo.
Utamu sukari tele. Mwili ni tukipapa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili ni tukipapa sana, zina nisimama nywele.
Okay, I am DJ K. Hala on 0725-986549.
Haya, umeuliza sana basi ndo huyu. Cheki vile baby wangu fire.
Fire, fire.
Alafu mjue si hatuna haya. Me I go fight for your love, no one above. Baby me I no go tire. Nafikishwa kilele, kila napoyona natamani. Nafikishwa kilele, nafikishwa kilele. Baby you're the one always feeding my soul. Nalitaka milele.
Nasema wa, watangoja sana. Tukosane, I do why. Baby situpendane. Fahane, nasema wa, watangoja sana, tukosane, haitowa. Baby situpendane, tufahane.
Alex on the beat.
Hey! Baby wazimandarani, mapenzi letu naweka shina. Tupendane for real, paka wenye wifu waweke shima. Kamu vanilla, domina.
Nafikishwa kilele, kila napoyona natamani. Nafikishwa kilele, nafikishwa kilele.
Mapenzi yako kisimani, nishazama, ndo hivyo nishafika. Si unaona mwezi, kwako nimejituliza,
Mungu umetoa giza, penzi lako miujiza. Mwezi hata wakiniuliza juu ya utamu unaonipa, majibu yangu umepitiliza. Unaikosha
takupa, takupa moyo wako, takupa, takupa, takupa my baby, takupa, takupa, takupa umoya, takupa, takupa, takupa my baby, takupa.
Okay, I am DJ K. Hala 0725-986549.
We utamu wako kama nakunywa supu, haunikati kama umeme wa luku. Viudambu vyako kinipa chuku chuku. Asalamu alaikum majirani, nipenzi mabasu sinipatia nusu. Na wadhani nikushike nikubusu, utapewa kesi minaona nikifia ndani. Mwezi kwako nimejitulia,
nitoka nguvu za kusukumana sinazo. Nanika kuchoma mkuki, mbona damu zinanivujia mimi. Lako kusiti sikumbuki, baby, utaniamini lini. Furaha imepotea, kila kitu kwako nakosea. Kujitetea, hadi nishaanza kuzoea. Moyo unapenda amani kwanza, kisha vitu vya thamani wahi. Umalizi ukianza katoko makamari, you better go,
you better go,
I let you go.
I better go,
ay, 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 ay.
I'll let you go.
Oh, oh no, no,
you better go.
I have enough.
Ex wangu wana date, mutu fake, mutu sura mbaya. Nildani atani play, na baby face alipata sura mbaya. Akumbe muzungumuze, ati alipata muzungumuze. Sijui nizungumuze, ama niweke picha muzungumuze. Akumbe muzungumuze, ati alipata muzungumuze. Sijui nizungumuze, ama niweke picha muzungumuze.
Nyamana, atujawahi ona sura yake. Oh mama, unaposi tu vidole vya
seti kona rombaya, seti kona ubaya, kuta kimebaya, kumbea maulana. Niliamini mapenzi yako baby, nikikutanga sheri, lakini uliniacha upweke. Ukaende mbaba muze,
ati alipata muzungumuze. Sijui nizungumuze,
ama niweke pija muzungumuze akumbe muzungumuze ati alipata muzungumuze sijui nizungumuze ama niweke pija muzungumuze
tena hakikisha umemupima bibi asipatwe na pressure pressure mpeleke pole pole baby jioni ikifika mperishe baby kabla akupe pesa pesa
hakikisha umemuweka hivi
na siati mkona rombaya siati mkona ubaya sikutaki mabaya
kaza
nakumbea maulana aiwe akumbe muzungumuze ati alipata muzungumuze sijui nizungumuze ama niweke picha muzungumuze jamani mubaba muze ati alipata muzungumuze sijui nizungumuze ama niweke picha muzungumuze
Why muzungumuze jamani muzungumuze sijui nizungumuze
Jimmy X66
umenikorabisha alikuwa na mapresha tu alinidhalilisha alinichira darini ya darini ngeaga maisha nilishafikia kikomo ukanikaribisha kabisa ukanidaptisha umenipendezisha ukaningarisha wachana na ule mbwa mwanzo alinikondesha uzuri jana fishi mwanzo Monekano, ikonekana kakitungo Kumbi alioya, mwona bado
Taratibu mama, tunamumiza raw Taratibu mama, atajitoro Taratibu mama, tunamumiza raw Taratibu mama, atajitoro
Kuna venye utimamu,
unanitoka na kocha karam. Hii naitwa gekitaram. Ukitajwa kimoyo mipa. Why, 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 come? Mshwiti, shwiti, babugam. Yani yam, 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 yam. Do mapenzi au fara. Why, why, why?
Kwanza yote tisa kumi. Moyo mehamisha kambi. Nani papenzi sabuni. Lani takatisha kambi.
Wanasubiri ivunjike penzi hili. Hatutishwi na tumbili. Kuachana na pende mwenyezi. Ni kwako micheze poyoga. Usiende mbali nami.
Andatulizo la moyo.
Ni kwako micheze poyoga. Usiende mbali nami.
Andatulizo la moyo.
Una kama si wewe.
Wako
nilio anza.
I'm gonna tell my friend this is different. I'ma you got the end of the mission. This is stop playing when say you go insane. Nape when in my skill you don't listen.
Yama nini kuwa tipsi. Kulimwa kikapisi. Baradhi peke ndo yange fichwa. Uzuri wako minija kwa kichwa. Ikazi kumbuka tipsi. Unapongata ngata lipsi. Know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchikavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokia njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko fenjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya fura. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindo, mashindo kulala last night. Yangari ya kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima, nalia ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi amekwisha. Kumbuka kura.
Mazoea.
Baby.
Mazoea.
Nata kama mapenzi anakwisha. Yanabaki.
Mazoea.
Baby.
Mazoea.
Na kunyo pombe ni lewe. Sababu ni wewe sile wizi na nparia. Umenipatia. Unanijulia.
Najipa imani soke, my heart is broken. Naogelea matope, wacha nijikokote. Wacha nijiokote, isoke, isoke. Na sitafika popote, damn. So najua I lost, I'm in so pain. Your love na nipa addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Mishindo, mishindo kulala last night. Yangari ya kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi amekwisha. Kumbuka kura.
Napenda jinsi unashoka mwili.
na natena vile unakata sitima nachoka mazima basi nipenya manasima tetema ruksa kuringa mpimu loli miloli loli mwenzio nala kusema tega sikio nikiko na wewe wanaenda mbio basi mecha jana leo marudio na umeutua moyo umeutua napata baridi kabisa na poa kwenye isayari hakuna gejua ni mapenzi yako matamu kitumu mwezako ni
okay, I am DJ K. Hala on 0725
986549. Oh my, I've never seen a girl so beautifully. Oh my, I've never seen a girl so wonderfully.
Boy, I'm shiny, take her. Chumani kwetu bingiri, unapocheza na cucumber.
Nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana hata sipendi ukinuna. Ai, sweetie sweetie, ai nakutaka wewe fundi fundi. Mwenye dera mwaga maji maji, mwaga nywaro tunipati pati. Tata tukavuta pumze Kilimanjaro. Sweetie nitazikwa kwa ajili yako. Umenifanya kicha boy, jaya jaya. Baby, fanya taratibu, baby boo, ay, baby boo boo boo.
DJ's na, Entertainment.
Na, na, na. Penzi lako ni kali sweetie. Na, na. Kaka tunafaka. Na, na. Na, na. Moyo wangu mimi hapa. Nishakupa wote wote. Hata kama ukiwa mbali, iwe kama tuko wote. Akili yangu yani hapa. Na kuwaza muda wote. Hata kama tukiwa mbali zako mapenzi atakuja nitoe roho kama utaniacha yako mapenzi ni konga ya mburo chonde usijiacha kunipenda you make me see na 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 na
okay, I am DJ K. Hala on 0725 986549.
Baby, niposti kwani misi mali yako. Unamuogopa nani? Ay, wewe hey. Baby, nichumu kwani misi mali yako. Unamufia nani? Ay, wewe minona raha kama tunakera na bila ta kuwagusa bila ta kuwasema amino na raha kama tunaboa na bila ta kuwaomba bila ta kuwagasi Mungu kaumba dunia ina watu na vyetu kaumba dunia ina vitu na vituko Mungu kaumba dunia ina watu viatu ila si tunavyo pendana watacha na tunadunda mpaka 2025
Milishina sita Milishina saba Oh, milishina nani Tuna tuna baka Milishina tisa Oh, milithera thini Oh, ila situ na vyo bendana Watachana oh
Baby nomba nifanye Nifanye niwe wako daima Paka mwisho Oh baby nomba niweke Baby nomba niweke Dani ya moyo wako daima Wale wote wanojifanya pweza Wakutabiri penzi Waka utu wachinje Tunywe chuse na kuongeza nguvu Wale wote wambea wambea Patie chumbi penzi Bidomo tuwafumbe Tupendane waishiwe nguvu Mungu kaumba dunia Ina watu na vyetu Ila situ na vopendana Watachana wala
Tuna dunda mpaka Milishina tana Milishina sita Milishina saba Milishina
Kama kofanga mati Hata mkiziba simone Dani ya moyo wangu Namona yee Oh kimaso maso Wenye wivu mukome Tambuli ya matandu Solo nalana yee Namkisema nani chuna Kampapa kazi yoti Kama penzi taluma Basi ya natikiri Wake sime sime siyasuma Kitu sofi yoti Midomo itawanuka
Square DJ's Entertainment.